wewe ni chocolate toto, blonde kwa skin, na kusifu kwa voko haono Xi Jinping. Umenipa uhulu, Miss Independence, na kupa maneno, matamu juu ya sentence on the shopping Venezuela. Upendeze mama, mpende Bishop Kisela, usikate tamaa, unaposhinda visha wishi. Mwezi unangara, na kwenu mina wishi, nitoe mshamara, napata na chotaka, mtu maji na ziwa, sinipige tikitaka, mtoto murua, takupa taratibu, sino showering sticks. Madonda na yatibu, na roaring peace, uko so unique, unangaa kama taa. Mango fichiki umenivuta mjamaa, usinichanganya nipe nipe takatifu, kosa saba sita acha kukusifu. Love you mama, wish it forever, washa mshuma, we're still together, yeah. This is Bishop, you are beautiful.
As you know I still love you baby, and sometimes you drive me crazy. As you know I still love you baby, love you shorty, reason was a story. Oh no, baby,
Ticho la duwala, sexy kinyama, sali kila sala, tusiachane mama uko softy. Kangozi ya kono kono uko safi, tukusanishe midomo, nyama napendeza kina plano na ntamani. Utaku nipotezo na niludisha zizini, mindo Bishop, sababu yako wewe, nifanye bookshop. Wanisome wanelewe, kitandani na amka kila leo ikifika, na kila nikikumbuka na kupa kila dakika. Mume bola, naludi home mapema, kanisani sala, mindo baba mwema. Penda dini yangu kama unavyonipenda mimi, wapende zazi wangu walofanya ukanjua mimi. Malengo bada ndoa, tunalenga bada kufa, Mungu tusipomboa di mbinguni tutafika. Love you mama, wish it forever, washa mshuma, we're still together, yeah. This is Bishop, you are beautiful.
As you know I still love you baby, and sometimes you drive me crazy. As you know, I still love you, baby. Love you, shorty. Reason, story. Oh no, baby.